Lwethekwe uMgungundlovu District Municipality ngokubambisana noSantam. USantam ungumnikezeli wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe i-FSP 3416 umshwalense ongaphili kanye nezinkampani elawula izinkampani zayo zamaqembu.
Kulungile-ke isikhathi imzuzu ishumi nesithupha before the hour 2 o'clock namhlanje kuntambama olwesihlanu kwe namhlanje insuku zingamashumi amabili kwinyanga yeshumi nambili kuzibandlela unyaka wey'nkulungwane ezimbili namashumi amabili nantathu 2023 njengoba ke wazi ukuthi namhlanje silangaphansi komgungundlovu district municipality la sobakhe khona-ke nenkulumo ekhethekile naye umeya ukhansela umzi wakazuma ukhansela la uNcamalala umshulozi umaphuma ephethe abanye abantu baphwethe inyama ngala njalo njalo kodwa ke namhlanje sizobheka izinto ezahlukahlukene njengoba ke uzwile lamaga besiqala ukuhlela ukuthi ke la ulehlelo olethulelwa ke ngabakwa uMgungundlovu District Municipality ngokubambisana ke noSantam. Santam ungumnikezeli wensizakalo zezimali ogunyaziwe FSP 3416 umshwalense ongaphili kanjalo kwe nezinkampani ezilawulayo yezinkampani zayo kanjalo kwe namaqembu. Mhlawumbe ke sithathe le thuba sikubingelele sikwamukele emhlonishwa.
Sibingelele msakazi, sibingelele nabalaleli.
Kuyintokozo ukuthi ke sibe nawe kulesi khathi ke samanje nakanjani nomlaleli ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi ke kuningi azokucosha. Ngiyazi ukuthi ke mangabe sikhuluma la ngenkampani uSantam mhlawumbe ke just take us through ukuthi asimpi partnership yenu iqala kuphi futhi ke izophelela kuphi.
Sibonge kakhulu msakazi. Asisho nje ukuthi njengoMgungundlovu sabona ukuthi kubalulekile kakhulu ukuthi kwimisebenzi yonke nje esinikezwa umthetho kusukela kumthetho osisekelo lapha ku-152 nemisebenzi emhlanu nje osinikeza yona kanjalo neminyaka emithethe lawula omasipala esinikeza imisebenzi ekufanele ukuthi siyenze. Sase sibona ukuthi ngeke sikwazi ukuyenza yonke ngohlahlomali nje lakwahulumeni ngezabelo esiyithola kuhulumeni kazwelonke noweprovinsi nesiyiqoqela zona. Kuzobaluleka ukuthi kube khona iy'vumelwano esizenzayo ney'nkampani ezingekho kuhulumeni ukuze senze isiqiniseko sokuthi lokhu uhulumeni akwazi ukukubeka phambili kodwa ney'nkampani ezingekho kuhulumeni kukhona ezisihlangabeza ngakho. Sase-ke sisayina le isivumelwano sokusebenzisana nale nkampani yemshwalense ebizwa ngokuthi uSantam. Ikakhulukazi-ke ubudlelwano bethu noSantam bugxile kakhulu ey'ntweni ey'thinta lo mnyango wethu wezemphakathi community services, ikakhulukazi kulo mkhakha wezeyinhlekelele nezimo eziphuthumayo.
Okay.
So ke isivumelwano sethu sincike kakhulu kulokho. Asisho nje ukuthi ke sisayinde ngonyaka odlule nesivumelwano sisanonyaka nje sise office. Sesibe nemphumela nomthelela ke omuhle ukusayina kwethu lesi sivumelwano na uSantam. Enye izinto esesihlomulile ngokusayina lesi sivumelwano noSantam ukuthi asiphe equipment iy'nsiza kusebenza amathimba ethu ezeyinhlekelele angayisebenzisa uma ephendula la kuney'nhlekelele khona. Ezinye zalezo zinto izinto zokuthi uma kukhona mhlambe makuthiwa khona abamukayo kukhona ekufanele ukuthi bahlengwe lolo sizo lokuqala ezinye zazo zithinta ikakhulukazi ukuthi ama jaws of life indlawo lezo ukuthi makwenzeke ingozi imoto vinga ukuthi iqaqwe ngazo ukuze kwazi ukuthi kukhishwe umuntu so ezinye zezinto lezo kodwa ke logo sakuthola ngonyaka odlule through yona le partnership lokubambisana kulo nyaka basinikelele nge hazmat trailer.
Okay.
Le hazmat trailer ke into enezinto ekusingaphendula ngazo eyimweni futhi eyiphuthumayo kodwa la kune sigameko sokuthi mhlambe nje sima senze isibonelo kuginqeke imoto i-truck lapha yaku N3 njengoba siseduze nje kuka N3 usuka lapha eMoya River uzoyophela eMkhambathini kuyenzeka kube neyingozi zala ma-truck alayisha izinto eziyingozi uketshezo luyingozi ama-chemicals nezinye izinto eziwukuthi basinikezeke equipment ukuthi uma iy'cishamlilo zethu nabe zezimo ey'phuthumayo uma be-responda kulezo zimo udinga ukuthi ube negiya, ube nezinto oyigqokayo ey'hambiselana nalokho, ube nezinye iy'nsiza kusebenza ezizokwenza ukuthi leyo ndawo la ngabe kuthiwa kugingqike khona leyo truck noketshezi oluyingozi inendlela ethize esetshenzwa ngayo ney'nsiza kusebenze ey'thize ey'dingekayo. Besincika kakhulu esikhathini esingaphambili kwey'nkampani ezingaphandle kwahulumeni ukuthi sicela ukuthi silekelele ukuphendula kulezo zimo. Sesine-equipment yethu, sesiney'nsiza zisebenza zethu ezenziwe ukuthi sinalobu budlelwano no-Santam. Sikuthakasela-ke kakhulu lobu budlelwano ngoba kuzokwenza ukuthi sekuqalile ukwenza ukuthi i-quality yesevisi izinga ley'nsiza esikwazi ukuthi sizise emphakathini zibe sezingeni eli-right. Ngifuna ukwenzela isibonelo ngomphakathi waseMgungundlovu ukuthi emva kokuba sitholele zindlawo kwaSantam kwaba nengozi enkulu engikhothi basayikhumbula eyaba laphaya eSidara mawudlula nje eHilton lapha ngaseSidara okwaba nengozi nemoto ey'ningi ezaphayi lapha kuleyo ngozi. Sisanda ukuyithola nje mhlawumbe sasisenenyanga siyitholile le equipment sakwazi ukuthi siyoba impendulo ngokuphelele kuleyo nhlekelele sakwazi ukusindisa iy'mpilo zabantu. So sifisa ukuthi-ke lobu budlelwano buyasisebenzela siyafuna ukuthi sithi kubona bonke nje labo masipala bethu uMsunduzi siyazi ukuthi unazo iy'cishamlilo zawo unabo abama-emergency services abazimo ey'phuthumayo zabo kodwa nawo uMsunduzi sisayine isivumelwano sokusebenzisana nabo ukuthi ey'nhlekeleleni nakwezimo ey'phuthumayo njengomkhandlu wesifunda sizosebenzisana. Okusho ukuthi le equipment le iy'nsiza kusebenza lezi ey'nikelwa yilo nkampani yemshwalense ngokwalesi sivumelwano zisebenza isifunda sethu sonke labo masipala bethu bonke abayisikhombisa ukubalwa nawo uMsunduzi uqobulayo. Kusho ukuthi umphakathi wasemshwathi wasemngeni wasempophane wasempende wasemshwathi waserichmond nowala ngalesi sivumelwano kule minyaka emithathu ezayo uzokwazi ukuthi uhlomule.
Ngoba nalamshelozi ngiyafuna nokubheka-ke ukuthi njengoba sisesigabeni noma-ke sikulesi khathi lesi sobumnandi sokujabula se-festive season in terms of i-readiness ikakhulukazi indaba ethinta yona-ke la i-disaster and mise kanjani, how ready you are?
Siyabonga kakhulu umsakazi. Asisho nje ukuthi njengomkhandlu waseMgungundlovu simi ngomumo ukuthi ngoba siyazi isikhathi nesikhathi onyakeni umsakazi nabalaleli siyazazi inhlobo zey'nhlekelele ezivamisile ngaleso sikhathi. Siya senze ukuthi amathimba ethu kwisikhathi nesikhathi onyakeni sibe ney'nhlelo ey'qondene ngqo nje naleso sikhathi ukuthi njengoba sisesikhathini manje seyimvula kakhulu esaziyo kuduma izulu kunembane kwenzeka zonke lezo zinto basenze amathimba ethu alungele leso simo kodwa futhi nalaba bezime ey'phuthumayo bama-emergency services ngenxa yokuthi umthamo wey'moto ukhuphuka kakhulu emgwaqeni ngiye ngasho-ke ekuqaleni ukuthi siseduze thina sikwikhorido leka-N3 usuka empofane uzuyofika emkhambathini kunomasipala okungenani abawu-4 abaseduze kwalo N3 uyiwona impofana umngeni umsunduzi lesikwona nomkhambathi nale minye kayikude kakhulu nayo kodwa nje leyo masipala kwaba u-7 abawu-4 bakuwakhele kakhulu wona lo N3. So umthamo wemoto uyakhuphuka nabo abama-emergency services abezimo ey'phuthumayo senza ukuthi nangalezi y'khathi bakulungele. Singafisa ukuthi sisho nje kumphakathi wasemgungundlovu ukuthi uzokhumbula ukuthi emasontweni amabili edlule besanjelwe na ungqongqoshe umama uSithole Mloyi wakwaCoctor ophethe omasipala ezokwethulela umkhankaso wokuthi abantu abaqwashe bakwazi ukuthi kulesi sikhathi kufanele ukuthi bayimisele kanjani ukubhekana nalesi simo salesi sikhathi. Sawuthula-ke umbiko kumphakathi wasemgungundlovu ngalelo langa ukuthi cha siready thina njengomkhandlu wasemgungundlovu. Ama-teams ethu abasebenzi bethu bakwa-disaster bami ngomumo nathi simngomumo ukuthi la kuba khona khona iy'nhlekelelo sikwazi ukuthi sibe yimpendulo esheshayo. Kodwa nabezimo zethu ey'phuthumayo iy'cishamlilo nabanye abafanele ukuthi baphendule uma kunezimo ey'phuthumayo kuney'ngozi njengoba ngisho ukuthi siseduze kwa-N3 sikwi-Capital City sikwinhlokodolobha yesifundazwe njengoba sila umsunduzi uyinhloko dolobha yesifundazwe mkhulu umthamo wemoto ozozala. Nezimo zethu-ke zalaba abasebenzi bethu bezimo ey'phuthumayo ama-emergency services bakulungela ukuthi baphendule kulezo zimo uma yiqhamuka. Kodwa siyathanda umsakazi nabalaleli ukuthi sidizelele la ukuthi siyathanda ukuhlangabezana nomphakathi kuzona lezi zimo zey'nhlekelele kanjalo nokwezimo ey'phuthumayo. Kulezi zey'nhlekelele sifisa ukuthi siqale sisho nje ukuthi siyakhulumisana namakhosi ngento yokuthi siyafisa ukuthi abantu bangabekwa kweni lezi ey'khungathwa iy'nhlekelele ikakhulukazi
iy'khukhulezi.
Abantu bangabekwa eduze kwemhosha, bangabekwa eduze kwemfula, abantu bangakhiswa emaxhaphozini, abantu bangakhiswa kulezi ndawo ekuthiwa iy'shows kwaziwa ukuthi kujwayele ukudlalela izulu kuzona. Lokho-ke kuyingxenye yalokhu uma usebenza into enhle ekuthiwa i-mitigation ukuthi khona izinto ofanele ukuthi uzenze ukugwema nje ukuthi kuze kube khona inhlekelelo. Bangakhi abantu ey'ndaweni eziyintaba ekuzothi nje ezingazinzile nomhlabathi wakhona ekuzothi bakithi ishaya kakhulu imvula uhambe kalula umhlabathi kulezo y'ntaba. Izinto lezi esiy'khuluma nabantu ngaso sonke isikhathi nesifisayo ukubambisana nabanye ukuthi mayikhuza nemikhandlu yethu bekhuza nondaba ezithi ngoba sesibambisene nabo. Siyafisa ukuthi abantu bangakhi ey'ndaweni ngoba kwesinye isikhathi kufike zibe khona iy'nhlekelelo sibasuse abantu bafike abanye. Sisho ukuthi asuse abantu ngoba kube nenhlekelelo ethize kwesinye isikhathi kungabi khona ukubambisana kahle phakathi yethu. So siyafisa nje ukuthi imiphakathi yethu ibambisane kahle nathi kulezo zinto. Kodwa siyafisa futhi ukuthi izinto ezibalulekile njengama-ID nezinto ezisemqoka kakhulukazi kulabo abahlala kulezi ndawo ey'njengasemjondolo ukuthi babe nendlela ekahle yokuthi bayibeke ziqoqane ukuze kuthi uma kwenzeka
kube khona
isigameko leso izinto ey'balulekile bakwazi ukuphuma nazo ezokwenza ukuthi basheshe baluthole usizo kuhulumeni ngoba umuntu ikhona i-ID eduzane nezinye izinto. So siyafisa-ke kulokhu kwezimo ey'phuthumayo noma sithi iy'cishamlilo zethu nalaba abazophendula uma kuba khona iy'ngozi sikuhlelele lokho kodwa sifisa ukuthi abashayeli baqaphele abantu bangangeni ey'motweni bendle amanzi amponjwana. Sifisa ukuthi abantu babheke isimo sey'moto zabo lokhu phecelezi kuthiwa yi-road worthiness ukuze kungahanjiswa iy'moto emgaqweni ezizobeka bona bashayeli engozini kodwa futhi ey'ngabeka nomunye umphakathi osebenzisa umgwaqo ebucayini nasengozini. So kufanele ukuthi siqikelele iy'ngozi eziningi ezenzeka emgaqweni azenzeki ngenxa yokuthi ingqalasizinda ayikho kahle ngenxa mhlawumbe yekhwalithi yemgwaqo ingozi zenzeka ko N3 imgwaqo uhulumeni ayinake kakhulu noSandral esaze ukuthi uyinakile i-maintenance yakhona iquality yemgwaqo iright. Iy'ngozi ey'ningi zenziwa isizathu so indlela abantu abayiphatha ngayo emgaqweni, lokhu esikubiza ngokuthi i-driver conduct noma i-driver behavior. Kanjalo nama i-road users conduct or behavior, ngoba nalabo abahamba ngey'nyawo basebenzisi bomgwaqo nabo sifuna bangaweli la kuthiwa kuwelwa khona, bangahambi emgaqweni ehotela wayeka abanye bephuzile noma ungaphuzile. Ngenxa yokuthi emgaqweni iy'moto y'bekela ukuthi endaweni ethize sifa y'hambe ngesivinini esithize, ingoba kwaziwa ukuthi akekho umuntu ofanele awele. Nabahamba ngey'nyawo asifuni ukuthi bayowela kohotela wayeka bemgwaqo, ikakhulukazi la kungahlonziwe khona ukuthi fabawele khona. Uma khona indawo yokuwela kuthela wayeka umgwaqo, kusuke kwakhiwa i-pedestrian bridge.
Okay.
Kushuthi indawo le eba yi-bridge, indawo eyi-walkway yokuthi abanye bahambe ngaphezulu kwawo uthela wayeka, hayi banqamule kuwa. So siyafisa ukuthi-ke asingathi uma sithi si-ready sikulungele ukuphendula la kuney'nhlekelele khona nala kuney'ngozi khona, bese abantu belowarisha igadi behlise ukunaka kwabo laba abasebenzisa umgwaqo kanjalo nasemphakathini. So siyafisa-ke ukuthi-ke sibambisane kulesi sikhathi ekutheni iy'nhlekelele la singayigwema khona siyigweme, iy'ngozi ey'ningi zingagwemeka siyigweme futhi ngendlela esizoyiphatha ngayo nangendlela esizosebenzisa ngayo imigwaqo.
Kulungile-ke isikhathi mothi kusanda kusijoyina, sikubingelele ekhaya bese ke siyakwamukela. Nangale sikhathi-ke samanje sinenkulumo ekhethekile naye-ke umeya ukhansela umzizi uma ngaphansi komkhandlu uMgungundlovu osinamhlanje, lapho sibheke kakhulu izinto ezahlukahlukene, sibheka their readiness njengoba kuyi-festive season, sibheka nanobudlelwane abanawo nenkampani uSantam okungukubona ababaxhasi kakhulukazi bey'nsizakalo njengoba-ke sibheke kuyona-ke i-festive season njeke njengoba indaba ethinta kakhulukazi inhlekelele njalo njalo. But ngiyafuna ukubheka nalelo ukuthi Msholozi, ngiyazi ukuthi wonke umuntu uma ngabe kuzophetha unyaka kuzoqala omusha, bonke umuntu usuke nazo iy'nhlelo ukuthi anazo. Ngiyazi ukuthi nani nomkhandlu uMgungundlovu nazo, mhlampe ungasichazela kafushane ukuthi izibe zinhlelo nazo.
Mhlawumbe umuntu ngiyabonga kakhulu umsakazi. Ngiyafisa nje ukuthi sidlulise le myalezo ebalulekile kulesi sikhathi kulo umphakathi waseMgungundlovu. Kuyilesi sikhathi sokujabula isikhathi sikaKhisimusi. Siyafisa ngempela ukuthi kube isikhathi imiphakathi yethu la ijabula khona, kube khona ukuthula endaweni, kube khona uzinzo, kube khona ukuthakaselana, ikakhulukazi ngoba abaningi basebenza kude namakhaya. Ithuba abalitholayo lokuthi babe seduze nemindeni yabo kuba yisona lesi sikhathi sikaKhisimusi. Siyafisa ukuthi kube yisikhathi esingaletha injabulo emndenini eminingi nokuthokozelana, kodwa sifisa ukuthi sibe yisikhathi esiphephile kakhulu. Kuba yisikhathi-ke abanye abafuna ukusebenzisa ukwenza izinto
ezinhle,
bahambelana amagqubu siyotholana ngoKhisimusi. Siyafisa ukukhuza lokho ukuthi akuyona indlela ekufanele ukuthi siphilisane ngayo sizwe simnyama, ukuthi sikhulisele iy'ngane zethu esimweni la kunodlame khona, esibambelana amagqubu osibe ho impi ayipheli kuyophela umndeni. Siyafisa ukuthi kube isikhathi ngempela esinokuthula. Siyafisa kodwa futhi ukuthi sisho ukuthi siyathanda kakhulu ukuthi noma abantu bejabule, abanye ukujabula kwabo kuhambisana nokusebenzisa amanzi ampontshwana. Siyafisa ukuthi angathi abantu kakhulukazi bangajabulela ngasemakhaya.
Yes.
Ukuze kungabi khona ukuphazamisana phakathini. Lokho kwenza ukuthi kugcine sekukhona iphithiphithi. Lokho kwenza ukuthi kugcine sekukhona
ingozi, sekuhlukumezana namalungelo.
Kukhona sekukhona nokuhlukumezana. Futhi-ke lesi sikhathi isikhathi sike sibone kukhuphuka kakhulu umsakazi nabalaleli. Ama-cases, amacala abikwayo okuhlukunyezwa kwabantu besifazane.
Sinengane.
Siyafisa ukuthi umphakathi wakithi, njengoba sisho nje ukuthi akube isikhathi la emndeni ibungazana khona, kujatshulelwana khona, kungabi sekuba khona ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane kulesi sikhathi. Ake senzeni nje okuhlukile, siyiphathe ngendlela ezokwenza ukuthi kube nozinzo emndenini, kube nokuthula emndenini kanjalo nasemphakathini yethu ukuya phambili. Siyofisa ukuthi kube njalo. Ngiyafisa ukuthi ngikugcizane ke nokuthi asithi sijabula kakhulu kukhona imali esichitha enjabulweni. Kodwa singakhohlwa ukuthi uJanuary uzoshaya. Kuneyidingo zawo. Iy'ngane kufanele ukuthi zibuyele ey'koleni, lezi ey'buye ey'funde emazingeni aphansi, ezinye kade zibhala umatikuletsheni, kufanele ukuthi ziye ey'khungweni ey'phakeme zemfundo. Akufanele ukuthi makade sidlale iy'tokufela, kube ezinye zazo siyazi kusuke kwezokudla ezinye zemali. Kufanele ukuthi ekucabangeni kwethu nasekuhleleni kwethu kube ukuthi kukhona okuzoya kule njabulo kaKhisimusi. Kodwa sazi futhi ukuthi sineyingane ekuzofanele ukuthi siye ey'kolweni nasekhungweni ey'phakeme zezemfundo. Singabhubhudli konke lokhu ebesikubeka unyaka wonke. So siyafisa ukuthi sikugcizelele kakhulu-ke lokho kumphakathi wasemgungundlovu namaphethelo.
Sholoza, sikudedele kodwa ngaphambi kuba sikudedele, mhlawumbe umyalezo wakho okuphetha ungathini nje?
Sinohlelo nje lokuthi sibheke kwi-district yonke iy'ndawo eziwu-80 la singamba khona ama-boreholes. Bazoyibona-ke iy'nkontileka esiziqashile ezizogcwala i-district yonke. Isigaba sokuqala esokuthi babheke ukuthi amanzi angatholakala kuziphi iy'ndawo. Kuney'ndawo eziwu-80 i-district yonke esiyihlonzile ukuthi kube ney'nkampani ezizosibhekela ukuthi amanzi ayaphuma nikulezo y'ndawo esifuna ukwakha ama-boreholes kuzona. Uma sebebuyisa imbiko sobe sesiqasha labo-ke abazowakha-ke manje lawo ma-boreholes awu-8. Siyafisa ukuthi sisho ukuthi manje amapitso esizowakha lokhu esikubiza ngama-boreholes asisafuni ukwakha agwedlwayo. Sesifuna ukwakha lawo esiwabiza ngokuthi ama-production boreholes, lawo akhipha amanzi ngaphansi komhlaba ngamandla elanga nakagesi. Kwesinye isikhathi sifuna ukuthi abantu kungabi la abantu abazosuka emakhaya bayokha kuwona amanzi. Uma le report ezophuma nalabo abazongena manje besibhekela ukuthi angakanani amanzi ngaphansi komhlaba, uma bethi maningi kakhulu siyosusa amapayipi kulona ipitsa kwi-borehole, sisenze lento ekuthiwa i-reticulation, sibafakele abantu amanzi emagcekeni emakhaya. Uma onjiniyela bethi yield, umthamo wamanzi mkhulu kuleyo borehole ungakwazi ukuthi unele. So qhubeka-ke ney'nhlelo nezokuthuthukisa komnotho, sixhaso somabhizinisi amancane, sino-5 million okwenza lokho. Sifuna ukuvuselela ama-tuckshop, ibaza shop, ama-general deal emalokishini nasemakhaya. Sifuna ukusiza abantu bamasaloni, sifuna ukusiza abantu abafuna ukwenza ama-internet cafe emakhaya nasemalokishini, namabhizinisi nje amancane akwazi uku-operate emakhaya ukuze sivuselele imnotho yasemakhaya kanjalo neyasemalokishini. So uma uqala nje unyaka siphezu komsebenzi okuqhubekisa intuthuko emphakathini wasemgungundlovu.
Sholoza, sikudedele, sibonga kakhulu ngethuba usinikezele lona, bese-ke sikufisela amaholide amahle, Christmas kanjalo-ke noncibijane. Sibonene ngo-2024 saphela.
Siyabonga. Hayi, angathi nani ningaba no-Christmas omuhle kakhulu umsakazi. Nikhule nangokomsebenzi, kwande abalaleli balesi sikhondla-khondla sesiteshi, nani as individuals nikhule ngomsebenzi ukuya phambili. Siyabonga.
Kulungile, ngivumele mlaleli ukuthi ke ngiphothule la besinenkulumo ngqoqo ekhethekile la nomeya ukhansela uMzi wakaZuma uNxamalala uMsholozi namhlanje, njengoba ephathisiwe ukuthi uyenge uphethe wona ke umkhandlu walapha ke eMgungundlovu namhlanje kungolwesihlanu. Isikhathi masinjene kanjani, ngivumele ukuthi lelo hlelo ubulethulelwa ke yona uMgungundlovu District Municipality ngokubambisana ke noSantam ongumnikezeli wezinsizakalo zezezimali ogunyaziwe FSP 316 ngumshwalense ongaphili kanye kanye nenkampani elawula izinkampani zayo kanjalo nezamaqembu.
Lolu hlelo lulethwa kuwe uMgungundlovu District Municipality ngokubambisana noSantam. USantam ungumnikezeli wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe i-FSP 3416 umshwalense ongaphili kanye nezinkampani elawula izinkampani zayo zamaqembu.
Afrika